maji ya roho chafu. Wasonge kando hapa ni kudensi.
Boze.
Ingia kwenye sakafu. Tafuta wako leo ni kudensi. Pendo mugongo. Pendo mugongo. Pendo mugongo. Pendo mugongo.
Baby dance ukipinda mugongo. Dance kama chiba katupa magongo.
Hey.
Dance kwenye beat ya kimambo.
Dance mamiyo ni kama unacheza kegosho.
Mi niko vibaya baby. Kama kari meshusha ya keji.
Yani narita ya didi. Poko tunimushi nishazima fegi. Baby dance hallelujah.
Jo katikati dance kakololo.
Iyo kote kama uwa. Leo wiliponzo tizo kwa natesa.
Kama tia roho chafu. Ingia kwenye sakafu. Na mtu wako leo ni kudensi.
Bendo mugongo. Bendo mugongo. Bendo mugongo.
Bendo mugongo.
Pinduka leo kuna lipuka. Watu juu ya furniture. I can see you looking at me. Indica pia kuna sativa. Sura ya malaika. Won't you back it up on me. Mali safi and the chain. Anything she wants tonight on me. Call me daddy, say my name. Now kinipa leo nitasafisha. Kama tsunami. Tumekuja wengi nikasi ni army. Been a good boy kutoka zamani. So generation we run the city, yeah.
Kama tia roho chafu. Wasonge kando hapa ni kudera.